fendela da ti. Kule ine na nguvi shube suliweka. Kukacha te malangi ze fendela da ti. Kule ine na nguvi vute suliweka. Kukacha te malangi ze ati ulina neo.
The days when I hoped and prayed for someone like you, and Lord, I'm grateful. Baby, take my hand and never let go. Nakambala sugars, what you're made of. Fendela pafupi mami. Kuline na nguvi shube suliweka. Kukacha tiba langi zefende la mami. Kuline na nguvi vute suliweka.
Kukacha tiba langi ze ati ulina neo. Suliweka na ine nilina weo.
No, mommy. Suliweka.